Alelelelelani.
Bubble maybe.
Anakateka ke uno ananyongesha ma uno anakateka ke uno.
Yeah, I swear to God, kwa ni show na mafundi ila kwa miuno yako wasahau. Kumbi kumbi ni kugande kama gundi, ni keshe kama gundi paka wache madharau. Kiuno feni natembea na AC, wenye mfupa mtonge na racy. Agiza chupa mpaka white nesi, na kimbiza kimbiza kibonge mwepesi. Bisha, mama unatisha, na ukianza kukatakata wengine wanapisha. Gozi nivyo takata unakalisha, mpaka umenikumbusha kuna kanisa. Oh Lord, wendo nangoza ngini wanafollow, paka nataka mlete godoro, nioneshe kwanza unavyogolo.
Ananyongesha mauno, uno, 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 uno. Anakateka ke uno, 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 uno. Ananyongesha mauno, uno, 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 uno. Anakateka ke uno, 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 uno.
Yeah, face down, container. Kapenda sound, nataka tena. Kapigwa sound, mpaka tamani tena. It another round, a chap tumesha sema mana. Ana, fanya, nise, macho. Wana, ana, wawiza, macho. Usha, kiona, kifua, tacho. Bebe, kasha, maliza, mapato. Jipinduo na fichwa chini ya carpet. Waze wa cars, mekutwa kucha na drum set. Napiga kasi, bow chini ya budget. Pesa ni bank, hakuna wallet. Wendo nangoza, ngino na follow. Paka nataka mlete godoro, nioneshe kwanza unavyogolo.
Ananyongesha mauno, uno, 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 uno. Anakateka ke uno, 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 uno. Ananyongesha mauno, uno, 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 uno. Anakateka ke uno, 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 uno.